cuko cuko langal kala don bawdon tawede li malifa mangal mudum mi jooti on san ido jotal mi kirni gidi wattu jono sukabe hedi be nyum fadde nyoro mango non ba anyali gidi
jettoje Allah bor
ay wa sembe kabaruji di hodon ton
ko woni ton en pudiran kabaruji di njaren cité des rails o wattu wulare ngendi ka indi sukabe ananja wulowade le may gongo ton ka du do faratiji mini mag ana fawi do yiti mo wori mayde Bob Marley nan le mudu en kala hala reggae hedi woni reggae sukabe ana ketino reggae na en keban jabule journal timindiran no bowirin den ni kabaruji haru jalde
wattu jone njaram fa to kayto o halliti wido hono mayo wongo tongo suka be to njarto mutay wattu jone de wular der mawni
non jaati woni ko be kolliti wide bor wular der no foti mawndi ni suka be njanton moggi tawade la suudo wade na wulo wade biyeten no ka be kolliti wide faratiji du gon do mudun
fa pewto dido faratiji kanko gouverneur gon do le region holliti wide protection civile wombe le odo no kutino njaltina do hen dati
nen ga en le ponki do kay temede temede jokol be kawrsat sun li nyoloma yalla lotade ato yoga be mabo jati na njolo dena kuteji di tawade fuf be jokiti yaade mayotun
bonjour malio
yidi yaade tanyer mayotun sabe yidi yigintina kan sukulaje beraade dundu lande ana mawni kuteje ana hen sabe nyande fusa ana heddi yaade tanyer mayo ala wawi yide yimbe njolo to be ndiya kuteje ana yagul loto mayotun
we de crocodile
so bangal gollirde protection civile de holti fiide dabreji soni won njoli do le mayo go kedana le tan kulen chukri kanko no horaje gollirde protection civile kay
de jogi yimbe kal hala hembe golle mudo en woni notade yimbe gondube yolade na so woy financing aidi ngaroji fa yolo na ko nande mudum e be tinni tande 13 lewru avril warde le nyalamo goni hande o notagol 11 min gadi le notagol 11 odi yimbe nayo ka yoli ken worbe tato kay debbo goto
dum won ko hebani studio tamani gila kay Mohamedou Samba Diallo
kawrtal arande wal kambe bobo be dubbe bibe ngado festival jokkaide nyaali
non jarti bobo be dubbe
bibe bile noga e joyi lewru meh wororndu
e kayni wadde dum be bi nokku no dirte do place de 50 ner do nyaamobe dawadi be na village be
jokka italle he dewa diga do jali buli kambe be do bobo be kolitir sa jeyu ko heewi du waral wadde to dum woni jimi fa yotto yo holitinde ton fina tawama be kambe ko nayiri bangal mudum
o madara kambe jati tidallaji won hakkunde sukabe hanbe daranade golleji mudun don be donki rewrude fabe durede en famu anni Mamed Ali Ag Ali da hawre mabbe anni ko hebini en
tawti min computer ka denno min chiranike landal ngal do kortal foni yambrana wadde do inde bobobe ko dum sabi e Martin Tamin Kumpa dum woni ko holliti Pierre Dakou horojo fede jeunesse bobobe leedi Mali
note o role aussi
darne ame min woni wadde ko min bawi fu yalla min jirwa fina tawa ami kasen dum min kaybo sabi so min bawa yippude yimbebe fayso de janyeli amme be ngoni be kala ko be jidi fu be kolita wiide dum e fina tawa an so ko be ngondi halde na wadde ko ana yaada fina tawa bo tidala fu wala
hen aucun problème
fedde amende yo do fina tawaji min landinta fi ngal do kartal e do inde jaleñul ka min cubbeke odo CEO sabi yo misal lobbo e le leedi mendi kadanna Michel Zerbo kango no rejo fedde humaninde landinal ngal do kartal lolirgal festival international bois
yimbel yukaɓe ka gana jaɓɓanɓe kaddule festival o saabi ɓe kolliti wiide horeɓɓe arande ɓe wona boi en minen mi association mballoɓe yimɓe mbiɗen suɓaade si ana wawi waddude ciɗɗalaji fa hewi hande markaɓe koroboroɓe fulɓe araɓɓe tamashaki en fu ana wiya hoore mum en nde fina tawan boi
e jaran yewtere meɗen mini magga so yama sapo go lewru me hodo fumi tititoda nyali buudi
apollo sonja
live to america
bob marley
d'accord holli tiddi wiide dum woni nyalomo debbo dali aduna de dum be noddata 11 mai e ngadi ima daraji di fa pamen yalla hodo fu ko nayri bangal regi yalla hono dum wori halaji hodo be kaltale hen tam sukabe an andi ima daraji di be ngatta dina fa kebe famtade ngare kebe momodou sama seku kanye ali sise ko kebni en do hen
Reggae e Jimmy bawde yewtinde yimbelle gondube tiddalaji kambe jaati holliti wiide dum ja Rastafaris be kolliti wiide e be tampi do e Jimmy yoni le fina tawa Afrique
fayso reggae o ana moyani yonki bibe adama wonno holliti kanko Baba Jara lido Ras Babina gondo e fedde Rasta en Mali yogabe kay pamata jaati halaji jimobe be wobbe kay holliti jida jaati odo sifa gachi kedana yogabe e joklobe be
min kam mi heɗata ko reggae ngam mine heɗo hip hop kan dance hall so wona ɗum kam mi yiɗa reggae o miɗa heɗo wakkati reggae ngam mi famata hen fayi mum
ras babinane jaɓanayi fi kuɓe haali ko
mi salli ɓe jimi alpha blondi gonɗi ɗo politique yimɓe ɓe hellente ɓe dokke laamu o ɓe kellenteɗo ɓe jippine iwde laamu o waɗi ɗiɗo jimi faw holla kutteje gonɗe wadde golle politique ɗum tiiɗa faameɗe
taɓane jogaɓe sendata fe ko woni reggae maker e kañi rastaman kanko momi jiwtidata o hultiwide ɗeɗo kulle ɗiɗɗe gana gotum
a rasta ana wawi latade reggae maker ga reggae maker ka wawa latade kañum a rasta
lollitɗo reggae maker walda fewi e ɓamago poɗɗo bonɗe ɗum woni ko goɗini kanko ras babina o
ganja wawa latade moɗe mbawɗo ittude yimɓe ɗo hakkillaji mumen wattu no jukkoje fuu gana ɓameteɗe fewde makko fayle leydi jamaïque hande to wona ko jukka saabi rasta en ɓe holiti wiide urgol parfum o ana wurna ganja o du yo parfum na wawi tawede won yimɓe yogaɓe jilloɓe kulleji goɗɗi e ganja o mbawɗi waddude e mabɓe tiɗɗalaji goɗɗi
micinoi wiide regi o ana wondi majjude seeɗa seeɗa banggal sifaji gaci goɗɗi ɗi jokkolɓe ɓuuri foof yidde wakkat joni o
e jaran kabaru tarikiji leydi meɗen ndi fa nokku noddirteɗo Tominia le laamu Ségou o
noon jaati neɗɗam haalde haala Tominia ndi gendi gondi le laamu Ségou ana herodiri e leydi Burkina ko ɓuuri hewde fuu boboɓe goni le mairie heɓe woni joininɓe gendi ndi hitande hende ndi joina fa ɓeydore ne faama keɗɗen ko Massa Diassana keƴaɗo Améry gendi Tominia wi
le village de Tominia
geni Tominia le hitande ujunere temedde joyi mal hemere joina neɗɗo noddirteɗo Hassa Diassana ɗum sojo joiniɗo Tomi lekki jaɓɓe mawɗo ña woni neɗɗo mo wala hakkille mum daaba fuu mo ɗum soɓe waranno le ladde fe coro lekki mowki jaɓɓeɗe yoppeteno ɗum saabi so nokku o noddira Tominia duuɓi caggal muɗum o wirfike o waro joggi e yimɓe galle makko kamati en jokki e makko mukoro en tawti ɓeɗum
wattu joni en jara birki sembe calɗi aywa en jaran fa motti suudu Baba Ousou hollitindi wiide coupe ɗum won ɗiɗoba final coupe Kansai kañe guiɗiraɓe muɗum fitonde
noon jaati baro nde yambere ɗiɗo ɓerde FC colonel e Bordeaux piidi ɗum waɗi terrain scolaire gangal talatare ƴaɓɓine nde
colonel kañum ɓami oɗo coupe ɓe gaɗi ɓen 1-0 hollitindide ko yaata guuɓe capantati e jetti kañe gonno le ngal ɗo kawrital wattu joni en jaran hono kono ayri banggal fewɓe ballon rewɓe le leydi ndi 5ème journée ɗum waɗi ley cakkite yontere ƴaɓɓinon nde
eyyi noon jaati baro AS Momo AS Mande fi ɗum 2-0 Teria AS Police fi ɗum 4-1 Tigresse Hawi Super Club 4-1 AS Real fi Badegna faɗa ati 3-0 Matchinil waɗi hakkunde Isfas e Amazon Commune 5 3-3 Super Lyon kañundu Mimi Santoro 4-0 e accirani kabaruji ɗi baro
hande aywa non mbireten ɗum weeli jaati Ousmane Niali Bouli ɗo mbawɗa tawede le Mali e manggal muɗum fo en jootima sanne